kunywera hatu cyane niwe energize niyo ngara mamani ninye ndangutwaro witu tuzala barongo twini na bebe juni kabaka wa love nina ngume kwete kwini ninye ndangusanyise nkabana na katuni love nye ndangwenyiji niyo uri wabafaini iwe chawonye sugundi cha front line uhankwasiri hotande kurebya love nimbikenga hasi yubusini love tune tune ninye ndangwe love ngume kore na fani tuzamu star line ndebobo nire horse itinkawaini izan kukwate hundi nanyi kawa fine love very shine we are born to win no nine no nine no nuna niyo mere yomutima no nuna niyo shemezo mutima baby no nuna niyo mere yomutima no nuna niyo shemezo mutima baby nonzini samata kutola na miwe no kutola no kundi na we ni ndo ndiwe ni kundiwe girl I wish I'm your lipstick I could be on your lips every day mkunyeje girl I wish I'm your makeup uonye sije ulizo waliona